Take five now. Five. Yeah, tulikutana kwenye barbecue. Na mtoto level zake level chuo kikuu. What's your name, boo? Nataka ni kufam, yani hilo, yani hilo tu. Umekuja na nani, sema dada du. Mi nataka ni jitosi, yani sawa huu. Nimekupenda bure na sidhani kani dhambi. Umenishanganya sana na iyo yako rangi. Body lako, figure lako, sao mamsangi. Wengi sana humu ndani, wako hawatambi. Yani pressure. Banana zoro na afsa kazinja. Unapaga misa. Na mapozi yako kama ya kininja. Mama koja, jipi unataka order. Iwe ndani ukitaka nja boda. You can you show me your baddest body girl. You got big ting girl. Bring a friend over, bring girl. The way you bend over, bend girl. Bend and I'ma tell you straight, guy, you the killer. And I own those killers.
Ja. Tangu nimefika kuna wewe tu umeniteka kama moyo juju. Njoo karibu yangu nipate nafuu. Na mama wendo moto kwenye baba kiwa. Baby girl, you got me crazy.
Nikikutazama naona kabisa unaitaka. Acha woga basi, embu ondoa mashaka. Hata mimi ujue naipenda naitaka. Na washikaji mumudana shatupa baraka. Si tuaralishe, tuaralishe mausiano. Tatizo nini, yani nini sasa kwa mfano. Usogope kusu ref mapenzi siyo kimo. Mina toka mbea mtoto njapada ya imo. Yani chapa ilale. Nipe uone na vyo score kama ambu kile. Maradona bedi pele yani enzi zile. Acha mapenzi atawale. Mama koja, jipi unataka order. Iwe ndani ukitaka nja boda. Yeah, you can you show me your baddest body girl. You got big ting girl. Bring your friend over, bring girl. The way you bend over, bend girl. Bend and I'ma tell you straight, guy, you the killer. And I own those killers.
Ja. Tangu nimefika kuna wewe tu umeniteka kama moyo juju. Njoo karibu yangu nipate nafuu. Na mama wendo moto kwenye baba kiwa. Baby girl, you got me crazy. Nadhani mama umenisoma lady.
Nakuna wewe tu
wepeke ndo nakuona.
Another one. Cut. Take five now.